Maisha wakiwanga tuachane, lakini hapo amefikia kikomo. Grooving girls on karibu ni kutouch, club iko full kuingia huku ni sare. MTV OI mpaka nai, huku ni kupare. Sasa nimeshafika bafu na uga na ngara na ingia tamu. Hapa sikunywi sipigi puff, ni kuhiti dance with it paka bus. Majila suwa kituona siwana frowna, we kill it girl, we kill it girl. Majila suwa kituona siwana frowna, we kill it girl, we killing time. Shake your body, move your body, cheki masana madakika. Shake your body, move your body, cheki masana madakika. Shake your body, move your body. Shake your body, move your body, cheki masana madakika. Shake your body, move your body. Nilitamani siku ya leo ni kutoe. Now we are out making things right. Walingangana siku zote ni sikoe. Basi na budi mini ka fight. Nikisema ndo ntarudi nipe hug. Na captions ama goody goody ni kutag. When I was low you were there by my side. You lifted up my spirits girl you so fine. Sasa nimeshafika bafu na uga na ngara na ingia tamu. Hapa sikunywi sipigi puff, ni kuhit the dance with it paka bus. Majila suwa kituona siwana frowna, we kill it girl, we kill it girl. Majila suwa kituona siwana frowna, we kill it girl, we killing time. Shake your body, move your body, cheki masana madakika. Shake your body, move your body, cheki masana madakika. Shake your body, move your body. Shake your body, move your body, cheki masana madakika. Shake your body, move your body. Niko nawe leo na badaye, hata kama sina gari na nyumba. So kama leo unielewi, jua ipo siku itakuwa. Na wamulika, emulika. Na wafunika, wafunika. Baby, 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 baby. See the sounds, aim at our.